sijamuona wa mfano wake natoki. Suwatina, Suwatina, nampenda Suwatina, tumebadili majina, kendo bibi na mibana, ipite muda siyamona, kabisa mirasi, nakuwa kama naomwa, na yeye ndo kunipona. Kinga madhubuti nipatie, kasuku penzi nitunzie, kama rupa unigandie, tena bila shaka jiachie, siku nzima iwe sherehe, kuwa huru jipendere. Ayuyuyu, anifundishe mapenzi kama nipo shule. Anifundishe mapenzi kama nipo shule. Penzi letu alipimiki mimi na yeye, wasemi nini, kusuku wachana tutake wenyewe. Nisilinge konini, nachotaka lazima ipewe, jamani mimi ogopa na deka, na utuzima huu, na cheka cheka, tabasamu mwanana, na usipandisha sangwisi ya juu. Nimejitafuta, nimejifata. Kinga madhubuti nipatie, kasuku penzi nitunzie, kama rupa unigandie. Tena bila shaka jiachie, siku nzima iwe sherehe, kuwa huru jipendere. Anifundishe mapenzi kama nipo shule. Anifundishe mapenzi kama nipo shule.
Continue.